Mukwano njukire bisera biri, mukwano nsime nkote biri, abasoka mbagambe windi. Baby nange nabagambe ekyoli kyendi, mi baby pretty. Njagala mukwano tubenga peya nze nakumani. Mukwano te wera bidai, te kwagala mukwano kwe kwechokuma. Bana balala zena besonywa, omutima gwange kutugutu gwe weka. My baby Diana. Zamba chika chite kulisa miti baby. Mweto sanyo katuwa valumia ya, mukwano tewe chusa ya. Kadinza zina chenina, umutimo kuwa mbye mpawo chenina.
Change.